AY
itangira umuriro w'urukundo guhurumana nyuma y'iminsi nibwo menya ko wacanye ishara uwita Fev cyangwa madamu wahazaza bahungu gero baba bamutotora amagara sinkigusabwa sinkikumbura ya mashuru umayogana kushwa umurari w'urukundo twa tugambo twiza twa dukino twa dusiko byabaye nka peti natumye umutaherezayo uri wahudana umwana ubwiza kabusumbye isaro ko wamuvura kose ukumva wagwa mu bitaro si mu bitabo sori nk'iyiri real ni nayo mpamvu mvuze ntuje simbishyize drill bufite cyane amajuru karara ushima imana ntushone k'uwo mwana mu ijoro atarara icyaha nk'iraha ryinshi ntibishera kura mu bisaza brok niga nkawe nguri gupa ngahazaza wanyinye nyinshi gusa ubu girl no more cries wakunze streets umfamo ntuje no more lies ndapo wenda shyushye busy cyane no more dramas ntabwo ufite ndi neza street girl no more cries wanyinye nyinshi gusa ubu girl no more cries wakunze streets umfamo ntuje no more lies ndapo wenda shyushye busy cyane no more dramas ntabwo ufite ndi neza street girl no more cries mama arakumbaza nshuti zanjye n'abarara tishumi ko wakonje gute ukonje ririgara ibyana muri club bivaba impamagara titas are you taken I was taken for the granted fuck you mean fuck your love fuck your promises got no time for you fuck your apology you ain't my enemy rashona konje ngira limits message zawe zose nsazisiga sira nrith wanyinye nyinshi gusa ubu girl no more cries wakunze streets umfamo ntuje no more lies ndapo wenda shyushye busy cyane no more dramas ntabwo ufite ndi neza street girl no more cries wanyinye nyinshi gusa ubu girl no more cries wakunze streets umfamo ntuje no more lies ndapo wenda shyushye busy cyane no more dramas ntabwo ufite ndi neza street girl no more cries